sesiga gebiro wusobiri bubi osali tomanye chigwe musawo kwinina okumponya obulamu tebwe yagala bambi wotoyo omwagama ntabuka osalira wakabuliro kyawo bulungi kwetaga kuma omwoyo nange kyendiko nkitegeeza
Fumble, send out.